kasera katono nyo chichi ye chikwewasa notandiko kudulira bakusoka obulamu bwensinga bubi tuli mu kasera katono nyo chichi ye chikwewasa notandiko kudulira bakusoka
itira Mussolini Napoleoni bali basajja abamanyi mu butufu bagwawo ebirwa obyerabirwa Nzijukira Firu Dimasho Idi Amini Dada Mubutu David Oyito Joko Baziri Yozembu Yaga Mukama Katonda Yali na Fyuzi Eyiyo ne yange Olunaku edakika ne sawa Munange yabimanyi
Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka
Mazora benkambwe nga yafude teba na kitibwa ne kamunyera kagisensera olukuba kitufu yafude abantu bola babazibu wabawe kisera ne bakoma tuberawo ne we waka waka buli kyalumo nawe lumbawo
obulamu bwensinga bumpi tuli mu kasera katono nnyo chichi ye chikwewasa notandiko kudulira bakusoka Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka
Isigire kala ye jalo Zali benzi ze twavuganga Ebifuru kwa ebyo byolaba Zali gulofa ezitemagana Omukadde golabe yefunyiza Yali muvubuka nga nzayimba Omubuza jegala kama Mpao magombe gaza
Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka
Wena chimanya bange nensalawo Okwesiga katonda Ebyensi bya kisera Igwawo nawe nogwawo Wabatirimbula abantu Batalina wadde omusango Kambala bule baana bange Eseno tekungulwa
Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo Chichi ye chikwewasa Notandiko kudulira bakusoka Obulamu bwensinga bumpi Tuli mu kasera katono nnyo